Seyo biemba gamba bienyini Omurungi wa fesi ni wawule figa Asoka na manyanti yedala murungi Mbe ataka vina kamutima wa Ibe tebi mkwata koye chafa ye mbunye Enda bilwa muyo munga runga ya kulimbe Techikugana kwebala antikosuse So waliwe bitundu vieta koleka Ngera toma nyichi tundu chiche wawulwa Njagala omuntu yebalenga na lulungi Enda bilwa muye mulaga chali nene Gulabire muya mugongo paka wansi Eyo masekirire paka kunjala Eno mugongo wabere bichamu bingi Na yaba mute mwera vanga yomulungi O mugongo kumuchalanga mulungi Gwe kudali musitu funga kwa mfudu Entumbe bakare kate kumusajja Na yomukazi mama kewa chikulimba Mcho hizo kunyumira tunulira Nga ya defensi maria nema jakiza Gwe vute mugongo ninyora Antinezi ya maso wali uwa mavera manene Tuka wili nyajeri nagasanira Tuka ita dayaro mafuraska mbonge Choka wanarunjiwa Banarunji wakuno Jewa manjiwe wakula Baba runji jewali na yesi webatio Choka wanarunjiwa Banarunji wakuno Besoma Atawa kazi batamwa Obobulunji vura keba ojusura Kangula kawa lunji na babio chizule Njaba mubie beso mubulunji nampeo Mama angatone itana lunji wa Soka weke berule wabamba lunji wa wera Zebi ndumbi fisirizo ute Nembi nonjele zero mulunji Lake wano Sinja kusonga umutu ntika mulunji Ema nyua nika kukusomele Wezi kakana zile kulubuto Akabuta akawaze na kote kalabika ulunji Awalunji angeli jevata fumbiru Akativa kula maru kwe kuzimba kwe vati mbuto Akabino muserebende mwana wange simanya yagala tuza mugonga ite na ye Nooza ndi mulungi nga naye baba Olinga nyumya tuchayise mbere Amagulu amagulu kaba baba sajja Baroni nyakula gintumbo inamu Obusinga bubera buguruguru Oluku bachala baba nora bimbaga Amagulu gomu chalanga marungi Okuva wansi gaba makendu fukurungi Negali ukaga situ kanga waga geja Mpola mpola tenyo huyo nonese Omukazo kusiwe ntumbe sichirungi Ngobu yuni vuno uva kombola Waba une vile nevizi wala Ngabia kulangiri ukuva wansi nga binene Yadde wakulote magana nga feza Na yebi tumbe tumbe webi jote bifuna Nemuwa mukalanga ya brawni Obuburunji woja oto wana magera Mwelu kwa ima balala novuma Boli mundu kafunga yukwala vambusi murunji Kanjo girinja vye shigure nyana Mchobo wewe siwe burunji vanyago Choka banalunji wa Banalunji vakuno Tewama njime vakula Baba lunji jevali na yesi webatio Choka banalunji wa Banalunji vakuno Beso ma Atawa kazi batamwa Obobulunji vura keba onyosura Nalunjiwa abage abakaza bakulenge mbupo balunji nze wechinyiriza ngani musajja kitegeza abakazi bata makale batula ne basonge sayo na mimwambula bo wakabina kaba bata buli mutonde ne banayiza ne bayise na bombo bakulu obuguru buli obubyo bulinge konyogo omukazi yetambulira mirembe jeggo muliko omusojja mwakulemewa ng'ate miwango okuwangana ebitiwa kintu kikulu n'owa obugulu era neemukyala nga ggwe obufumbo bubalema kubeera mu ebyo toyozeza wakango yoyo gy'omwami olw'okuba ggwe weemanyi nga nalulungi teweguyamagana ye nga busiru basuubira emirembe gy'ebweru emingi ogamba otya nti wanyiga ngapo balungi Basasiro bulungi ubateganya Chebava bawereza maloji neyo mumere Bali mabala betunda banyabo Insi bamaze okugimanya nti bubabu Na bulijjo bamanyije betundira Tebawuliranga makate bali na mpisa Kati gandi n'ebirungi bisala Nawo obulungi bwo wasalwa mama Eyo mabala mongero okubayita Gowo bulungi bw'otosuubira eno katale Katuwaseba n'abategayalira Mwebe muyita ababinga so balungi mu mpisa Buli kimu mwe mukitwala bwe mutyo Kati kamukyaŋŋanya abaami aba buli lukya Nga ŋŋenda okumala emboozi ya luno Kansooka ensimbu omukazi anfumbira emmere Tiweba lw'osingira bannalungiwa Maama kannyongerewako omukwano kirabo Webale nnyo abatangoberera ngenze nnonya ebipyanja ku ddambi bawe bikyalimu mmutwe si kyangu kunzigwa dunda kumpa ekikulu kumpa bulamu kyokka banalungiwa banalungi bakuno tebamanyi be bakula babalungi gye bali naye si bwe batyo kyokka banalungiwa banalungi bakuno Besoma ata wakazi batamwa Obobulungi bulage bao nyosura Choka banalungiwa Banalungi bakuno Tewamanyi be bakula Babalungi gye balina yesi bwe batyo Choka banalungiwa Banalungi bakuno Besoma ata wakazi batamwa Obobulungi bulage bao nyosura